Oh, puo poko, Setswana. Puo poko. Mo ga itso khumole le huma dilala mo go nna le wena ra tswana. Re di khong tsanga taele nngwe. Molotsana, wa tsine monate, khaitsa di opela fo.
I'm not finished, that was finished. Gagiso le rato le tabo, now I'm finished.